Sithole mondise wangenza umuntu ebantwini wangisusa phansi lekithi wangihlalisa namangisiwe wemfosi thole mondise wangenza umuntu ebantwini wangisusa phansi lekithi wangihlalisa namangisiwe isuka phansi wanjobokazi angizokwethuka likanoba ubani oyazi ukuthi yonke kube njengani isuka phansi kwanjobokazi angizokwethuka likanoba ubani oyazi ukuthi yonke kube njengani washa mpondolukhulu bahlaba phansi babuya nenca ngiyanaye washa mpondolukhulu bahlaba phansi babuya nenca ngiyanaye Bamsenyo tubula magazini safa indlala bathi phethu mutwendo obazincela ukisi hamba nonina mude mude sibamsenyo tubula magazini safa indlala bathi phethu mutwendo obhekela abantu bedlala nami hey isuka phansi wanjobokazi angizokwethuka lika noba ubani oyazi ukuthi yonke kube njengani isuka phansi kwanjobokazi angizokwethuka lika noba ubani oyazi ukuthi yonke kube njengani washa mpondolukhulu bahlaba phansi babuya nenca ngiyanaye washa mpondolukhulu bahlaba phansi babuya nenca ngiyanaye washa
More music at iminati.com.